ZambianPulse.com.
Mufasa!
Vaccine boy.
Fire.
Fire.
Look at you, Emmy.
Hello, baby. Koma sava. Wabuka shani wechi bebe chandi. Sava pie. Pantuka. Na furuka maromansi. Hey, utichawa mawatu maboka viewansi. Sana iwe chumina kwa selfie njinjisha kwa mudi. Ngati ulipo sinivutika. Chimambe kambushe wamona te.
ZambianPulse.com.